shirka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga maadaama la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan kooxda al-shabaabna ay suurtagal tahay inay sameeyaan iskuday amniga lagu carqaladaynayo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa shirka markii uu soo gabagaboobay saxaafadda u sharaxay waxyaabaha kulanka looga hadlay
geek waley nin goob soomaali shirka amniga oo shirgudoomiyaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdiaziis waley lakuu ka hadlay runtii xoojinta amniga balan ramadaan iyo guud ahaanba deegaanada in amniga la xoojiyo lakuu ka hadlay waley ogtiina khawaarijta maadaama bar ramadaan ata balili cibaadaysadaay ata cibaadadana iyo dadka inta badan diidayaan masaajidada dadka ka dhibaayaan dadka cibaadaysada oo soo muno islaamka ee reer koonfur galbeed iyo in dhibaan iyo go-aansada walina awaamiirta in ka dambeyta lahaa ka sayay saraakiisha ciidamada iyo waajib shoo gududa weli ogtiina khawaarijta dad dhib badan oo dhaqar badan inyo ay oo ummato islaamka inyo aan cibaadaysana in badan iska dayaan cibaadada ku hor istaagaya ciidamadana wali la faray oo awaamiirtaasna fuliyi doonana ilaahay idin shay in meel kasta oo qoladaas lisley ama sadaawo lisley inyo ku horta ka suubiya in howlgalladii joogtada ahaa ay suubiya magaalada banaanshe deegaanada guutaan degmooyinka oo dhan in howlgalladii banaanka la suubiyo in dadka nabad ka cibaadaysadaan saasoo kale ciidanka boliiskana meelo dadka ka cibaadaysadaan oo masaajidada oo kale inyo amnisho si adagan suga saraakiisha wali la faray ballan ramadaan iyo maalmo ha socdo iyo waqtiyada ha socdoba in waajibaadkii amni sugidiyo lahay gey iyo hamiin ooyo hortaba inteeganayeen inyo si lama jibaaran la faray ilaahay idin shay unoona ka kor meera doogna wali rajeena reer koonfur galbeed guud ahaan in gacmo isqabsadaan dadka shacabka wali lana dadkan wali ogtiinaha waqtiyada cibaadada ee dadan dhibaaya lankii lang masaajidka sajuudow bustoolo madow ku saaray meelo ka dili ogtiin isiinba wali oo usafadaaw iyo in dadka kor istaaga masaajida in la seedo wali siin ku codsadaana in information la siiyo ciidamada xogta in ciidamada la siiyo lan sheego meel allaala meeli nimankaas laga tuhmaa ilan allaala lankiiyo garab siyaaw
sidoo kale wasiirka amniga xasan cabdiqaadir wuxuu kale u caddeeyey in kooxda al-shabaab bishan ramadaan ay u yeeraan ganacsatada si ay uga qaadaan lacaga ay ku sheegaan zakawaad sida uu hadalka u yidhi sidaasi darteed ciddii tagta deegaanada shabaab ay ka arrimiyaan tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo
saasoo kale wali la mamnuucay oo waana arga doontana dowladda koonfur galbeedna mamnuucday dadka shabaabkan bahaw oo shabaabka in weerow ramadaanka iyada dadlanka weera ogna zakawaad wala arhaa aruuriyaane leyin ooyo dadka ka baadaya lanka shabaab anbah go-aan allaha ku saari in sharciga la waafajiyi doono ho ilaahay indiine lanki laka araga in shabaab anbah in sharciga la waafajiyi doono horey in sheegni waana an dhiiday in dad noocaas e baheen horey lang maxkamaday haddana ka nagaana wali lana dadkaana kuwaantawa lanka shabaab an weero booliska ha wargeliyo nambarkii laha ku weerina wal hire lanka ha weerina hoob lan magaalada roogayna tallaabo laku qaaday hooba banaanka jaro nambarka laku hiray si uusananin weerin saas oo kale wali dib lan fiirii doogna lan fiirii doona dadka shabaabka lacagta an diraawiyona wal fiirii doogna ilaahay idin shay wal la socdo doona lacago iisan diraasan marka wali siin ku rajeeya inaysan lacag oo laka dhibaataya umutiin in aysan andhiibna siin ku rajeeyan ilaahay idin shay
ciidamada amniga ayaa la arkay iyagoo daafureegaya wadooyinka laga soo gala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale masaajidada magaalada baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidamo sugaya amniga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo